A shit pan the gang now. Tiger management. A chief Biden blood. Captain of the team. Nyanunzi kenya sale yao. Tabu jole angwa jini maru na kwa kenyi diku beta nye mwenyezi mahu. Marobi nale maluni yao. Nyanunzi kenya sale yao. Tabu jole angwa jini maru na kwa kenyi diku beta nye mwenyezi mahu. Asiye kande kenda nye mwenye joba mani. Mitealu nyale ni jijo kwiti dusi mani. Makialu angolo ngoli njini. Izialu nye mwenye rimburu nye ritaloso. Masiri mamba njini ya disi ya. Wala mango nini ta, mata nini oda, wala matu nini ta. A chief Biden blada, we don't need another thing yo. Gozo. Morobi nale maluni yao, nyenunzi kenya sale yao. Tabu jole angwa nini maru na kokenyi diku beta nye mwenyezi mahu. Morobi nale maluni yao. Nyanunzi kenya sale yao. Tabu jole angwa njini maru na kokenyi diku beta nye mwenyezi mahu. Hey, turakanyi disiba mondu meta palikida. Endu zota maru yura kuna sobunida. Nyale nilo soli mima moya inada. Nyasikeza kuhiko umamu Australia. Tanadi yanya agwa fukuya. Amala nyalo timatira. We, nyaguma mibere nyitama like a kaifa. Mary Barazito nenda America. Male madia kinyeti kapenda fiyako. Die kwa manjifu wa rukeya. A shit pan the gang now. Leni city siku. Tiger management. Leni mani siku. Morobi nale maluni yao. Nyenunzi kenya sale yao. Tabu jole angwa njini maru na kokenyi diku beta nye mwenyezi mahu. Morobi nale maluni yao. Nyanunzi kenya sale yao. Tabu jole angwa njini maru na kokenyi diku beta nye mwenyezi mahu. A shit pan the gang now. Joba mani, mitelu nyale ni jijo kwiti dusi mani. Makialu, tanadi yanya agwa fukuya. Amala nyalo timatira. We, nyaguma mibere nyita malaika kaifa. Mary Barazito nenga America. Male madia kinyezi kapenda efu yako. Die kwa manjifu wa rukeya.
Radio Google.
A shit pan the gang now.
Leni mali tiku.
Tiger management.
Die kwa manjifu wa rukeya.